mafla. Sikuamini macho yangu mara ya kwanza nilipokuona masikini, moyo wangu juu yako nagua homa. Mimi natamani kusema nawe japo kidogo unielewe, tafarani moyo wangu upo rehani juu yako wewe. Alivyo katamtam uzuri shepu na tabasamu, wewe mrembo unanidhamu, uwe wangu tunganishe na damdamu, na wasitugombanishe wanadamu. Maneno simpuki ya tutoe damu, maneno maneno Dar es Salaam, nikuvishe pete mashamsham. Nishe wanadamu, maneno simu